The frog asked the scorpion, "Why?" The scorpion replied, "It is my nature. It is who I am."
This is a CMG production.
Usiku nimeshindwa kulala cause nightmares zinanifuata. Mchana nimeamka dreams zangu nazifuata. I wanna be better than your favorite rapper. Sumukali ni wewe mwenyewe, hujipendi, unataka nani akupende? Hapana rap rap, labda ujaribu imbe reggae. Kupenda imetosha, acha pia mimi nipendwe. Ukweli inauma, so lazima uachoche. Mayai ama kuku gani ilikuja kwanza? Talk of the devil, Mola nakusikiza. Walichora gizo na die kuona mwangaza. Life ni karata, pati zapotea, ukipeana unapokea. Mkono mtupu haulambi, wamejaza tu vitambi. Kavinyonga wana change rangi according to the situation. I pity my nation cause siyo government, ni watu wanafaa kuchange. Watu ni wale wale, mavi haya nuki kwa sababu ni ya kale. Revolutionary soldier, wangapi wataniunga? Tutengeneze kuta, wamekata kuziba. Drink in my sorrows, breath in my pain. Walk in my shoes, can you feel them? Cry me a river, I'm so thirsty, need water. Do I find joy in your pain? I don't know, but one thing I know. If you won't suffer, then I will. Nisame kwa kuwa mchoyo, survival for the fittest. Kill or be killed. Sita zina masi, utauliwa mbaka na masi. Uko nao ama nasi, hakuna chakati kati. Usitupoteze wakati, tuko kwenye harakati ya kutimiza mahitaji. Sisi wafanyi kazi, hivyo basi tuko kazi.
Kamoja, tasonga mbele. The only way to make it stick together.